Dice Velo Mike Titi Town. Oh, abiti meanza. Ah, poa, afu siweke jingwa, shajua ni wewe. Yeah, auso wakubwa ta kidogo, nimbwa tu wadogo. Huo maskini ogopesha upumbavu, lol modo. Living big figure in my element, no logo. What the fuck is happening, siasa game ya michano. Nisha wacha wamo biachara, anafosika watoto. Wana postpone the hits, na postpone my tricks. Na close loss, no boss to toss me. Apu free for these odds, close my feet. I blossom, my flowers in cosmos. No hours, I blow cut, I see your penalty blows. On this bitch, I know, I'm king criminal stalk. Police reach a full throw and ride you full doors. For ride, I'm cool, I keep it unique, no unicorn. No mice, I'm bossing, tossing my dice and causing valor, go hard. That mission bring your conviction, if all these thoughts is no God to save you. I'm picking the country, Mr. Willie Nelson.
Umezidisha dice, chama
chama. Mini nizaliwa black ina maisha higher, higher. Weo nizaliwa wakila sombaya, go higher. Even if we na kufanya siku zote, homie, I keep it real, sleep moti. Wanasema kiso goni, mitaja sema usoni, so keep it real, I wake moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, man of the year, man of the year, moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, man of the year.
So let's cruise. Muda wa upo duniani tu cruise. Ukiuleta tutaki amani mkuu. Cruise. Utaipata mapamba tuko. Mungu anaishi kwenye vichwa vya tunauamini yupo. Toto atabora mboka maksudi. So bahati mbaya unyamwezi ni ukora. Kwetu njoo jichagulie wilaya. Uyui urambo kalio zega skonge gunga mamjini. La ukija unachana lazima utafungwa chini yangu mimi. Acha kuongea ushindani. Ushindani ndo ushenzi gani. Maisha kufanya uwezacho. Kwa mapenzi toka ndani. Tadhali na tadhalisha na tari waga na show. Kiwezo na ziatarisha. Afa nyingi panga rose. Twende manota mauyuzi. Ami yanketi samo ehe. Seba Tommy mkarambati. Yo rasta for show na lizdadi. Napenda sana kiujuzi wengi mmechoka. Tadhali neza msikike kajuzi. Mshenzi kitoka the man.
Mini nizaliwa black ina maisha haya. Haya we ulizaliwa wakila sombaya. Go haya. Even if we nagofanya siku zote. Homie ya keep it real. Sleep moti. Wanasema kiso goni mita ya sema usuni. So keep it real. Awake moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, man of the year, man of the year, moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, moti. I'm a man of the year, man of the year, man of the year, moti.
Oh yeah, I say that is in a diss track.
Ah, jawewe, in a man of the year. Yeah. Ah, it's a diss track, man. Thank you.